Radio Pulpit, 657 AM.
Like it's a quick remedy, Baretsi, Radio Pulpit on 657 AM. Kali Bitso Lelemata. Lebitso la Jesu wa Nazareta, Tumelo Jobusen Kanaka Sepe, Horrebue Kopane, Moho, Hutlobuisana, Kale Fukola Mudimo. Rabala Moho, Booking, Yaba, Chudi, Chapter 4. Temanengana dile malwa tse re tleng go di bala mmogo ke bone gore ke go balle tsone ka bibele ya good news gore ba ka ofela re kgone o latela Judges chapter 4 from verse 5 to verse 10 and rebale 17 to 23 e balega ka tselae. Now Deborah, the wife of Lapidoth, was a prophet, and she was serving as a judge for the Israelites at that time. She would sit under a certain palm tree between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the people of Israel would go there for her decisions. One day she sent for Barak, son of Abinoam, from the city of Kedesh in Naphtali, and said to him, "The Lord, the God of Israel, has given you this command. Take 10,000 men from the tribes of Naphtali and Zebulun and lead them to Mount Tabor. I will bring Sisera, the commander of Jabin's army, to fight you at the Kishon River. He will have his chariots and soldiers, but I will give you victory over him." Then Barak replied, "I will go if you go with me, but if you don't go with me, I won't go either." She said, "All right, I'll go with you, but you won't get any credit for the victory because the Lord will hand Sisera over to a woman." So Deborah set off for Kadesh with Barak. Barak called the tribes of Zebulun and Naphtali to Kadesh, and 10,000 men followed him. Deborah went with him. Verse 17. Sisera ran away to the tent of Jael, the wife of Heber the Kenite, because King Jabin of Hazor was at peace with Heber's family. Jael went out to meet Sisera and said to him, "Come in, sir, come into my tent. Don't be afraid." So he went in and she hid him behind a curtain. He said to her, "Please give me a drink of water, I'm thirsty." She opened a leather bag of milk, gave him a drink, and hid him again. Then he told her, "Stand at the door of the tent, and if anyone comes and asks you if anyone is here, say no." Sisera was so tired that he fell sound asleep. Then Jael took a hammer and a tent peg, quietly went up to him and killed him by driving the peg right through the side of his head and into the ground. When Barak came along for Sisera, Jael went out to meet him and said to him, come here, I will show you the man you're looking for." So he went in with her, and there was Sisera on the ground, dead, with the tent peg through his head. Modimo a rona ka lebitso la Jesu wa Nazareth, re ya go leboga, re ya go galaletsa, re tsholetsa leina la gago. Ke mang Jehova mo gare ga Modimo wa ka tshwantshangwang a bapang wa le wena? Mosong wa lefoko la gago ke le kgosi, moya o galalelang o le kwadile ka baporofeta, o le kwadile ka batlhanka ba gago. Bua le rona mo mosong, re ranolele lone, o bue le maemo, o bue le maphelo. Line le letle la Jesu re rapela ka tumelo. Line la gago le bokwe ka go sena bokhutlo. Amen. Ke bo ke dumedise gape monate o seng kana ka sepe gore nna le lona re tle go buisana jalo ka lefoko la Modimo. Re bala fa story sa basadi ba babedi le monna. Mosadi go te ke Deborah, bebele e simolola ka go tlhalosa gore e ne e le moporofeta, e be e tlhalosa gore e ne e le moatlhodi, a judge, a leader. ya tshaba sa Israel bibele e thoma ka go tlhalosa gore o nna nna ka motlase ga setlhare ba Israel ba ye ko o jaaka ba ne ba tle ba dire ba ye ko go moshe a seke dikgang ditaba tsa bone a tlise tolamo le molao mo motseng mo setšhabeng Iseraele ya bee motshepile e mo ikantse mabapi le go rarabolola mathata a bona go ba ruanya go ba letlanya go ba tshwaraganya reconcile and help them to forgive each other malapa jalo baagisane jalo a rarabolola mathata so ke boetele dipere ke se moshe le baatlhodi ba bangwe mo bukeng ya baatlhodi ke ka mo a tlhagelela mo bukeng ya baatlhodi e le baetele dipele ba Iseraele ka nako eo ba neng ba se dira ke batla gore setlhogo sa rona se re Debra arose a re sebe in the present tense re re Debra arise Debora Nanuga Dibora Tsuga Dibora Emela kama utu se chaba sa go tloka Debra arise pele gare ya go khakala ke batla o le moghe gore mosadi o ka dingwaga tseo Israel batho ba modimo dingwaga 5000 more than 5000 years ago ka nako tseo mosadi o yene ganne selo se go teng patriarchy bonna taolo ya banna mo lefatsheng e le ko godimo ganne setso ka dinako tseo banna e le bone monna mosadi a sa redi mosadi a ka seka rutega a ka seka a ya sekolong mosadi a sena taolo epe ka dinako tseo in the Old Testament in the book of Judges which is the sixth book in the Bible gore ke dina go tsa bogologolo tota mara ka yona na go eo mosadi o arose and became a leader me tedi pelo wa se chaba Barak o tla go gwene o re mo etedi dipelo bibile re wa mitsa wa mulaela wa mitsa o le wa se chaba wa tla o tla go gwene mara tla re thome ka gore she arose and led Israel even in those days khona le batho ba bangwe tlotso ya modimo le botlhale le matla a modimo le khalalelo ya modimo mo godimo ga matshelo a bone di dira gore ba phele go godimo ga dinako di tshikatshika se ba tshela mo go tsona I'll try and make it clear there are people who live beyond their times and their culture and their traditions musadi o wa tsuga wa yema she arises she takes over Israel when patriarchy was strong and powerful kana ku engwe go ya ka gore wena o dimela go le go kana ka ngwe selong se modimo a setsentseng mo gare ga gago kana ka ngwe go ya ka gore o dimela go le go kana ka mo modimo wa go biditseng o dimela go le go kana ka mo selo se modimo a se tlhodileng mo go wena mosadi o ga na pelaelo biblia re a tsoga ka gore batho ba dumela mo go wena go ya le go dumela mo go wena go le go ka batho ba dumela mo mphonya ga go ya ka gore wena o dumela mo mphonya ga go mosadi o wa yema ka dinao o tsa tshaba sa Israel o se etella pele wa tlhola dikgetsi tsa bona o nna mo atlhodi a judge in Israel I'm saying go wena ha modimo wa go biditse tlogela gore apartheid e dirang tlogela gore kgatello ya ban patriarchy e dirang tlogela gore maemo le di status e dirang ga modimo a go biditse it has nothing to do with everybody else but everything to do with how much you believe in what God has called you to do bibele ba Israel ba ne ba tla go wena a seke dikgetse tsa bona ba mo utlwelele ba mo tlhompha ka gore batho ba go tlhompha go ya ka gore o itlhompha go le go kanaka a seka dikgetse tsa bona. Bebele ga e tswelela pele e re the English version says he summoned Barak umogo umo laela tsamang limpile tsang Barak ga tsena o mara a modimo ga go roma gore o kopantshe masole le go lwa le sisera o kgaleng a le gateletse dingwe a modimo ga go laela o bua le ene a sena go ikobonya a sena go ipelaela o bua le ene ka authority ka maatla o tshepa se modimo a mo tlhodileng go nna sone. Bontsi ba rona ga re nne se re ka beng re bile sone ka gore re sa tshepe re tlogella maemo go laola le gore limita le gore gatella ka gantsi re gatellwa ka gore re sa dumele mo go gona le batho ba ba ganang gore maemo a ba laole gore ba fetoga eng mo botshelong. There are people who arise against the circumstances and the situation, who arise against their past, who arise above their situations and their backgrounds and their family background, who will arise against all costs. They swim against the tide. They fly against the wind. Bibili arewa unna matshudi ulaela ubitsa wole wa sisera sisera ke mulaudi wa masole balaudi ba masole were second in charge after the president in those days. Omrare amodimo ga gora re so ke authority ga thone eo ya re u bua lena a sa bonya bonya a sa sheba mofatsa a sa kwale kwale ka monona mofatsa a mo shebile sefatlhego a mo laela amodimo ga wa re o phuthe sesole o ye kwa ga mo laela o le watla o le ga botsise gore e le gore ke bitswa ke mang e le gore ena ke mang mosadinyana o ke bitswa ke basadi nna watla why o tlhompha maatla le authority ya mosadi. Why? Because this woman firstly believed in her own calling and the anointing and the wisdom of God upon her life and made everybody else believe in her. Monna o watla a fetse go tla o re mo wena ke ra jaana le jaana jaaka modimo a laetse ka mantswe a mangwe nna ke le moporofeta wa modimo wa sesadi ke laetswe ke modimo gore ke go rekire. O bebile a ka ere wa mo utlwelela ga mo utlwela o dira jaaka a re a dire ebile o moraare ke ka ya ntweng jaaka ore modimo a re ke dire mara ga o sa tsamaye le rona ko ntweng ga re ga ke nte le sole mara ga wena Dibora o sa tsamaye le nna ntweng ga ke ntweng ke tlhoka botlhale ba gago ke tlhoka maatla a gago ke tlhoka ketele dipele ke tlhoka dikgakololo tsa gago Dibora nto ke kaya mara ga wena o saye ke a go latlhegela ke ntwe. Kare ka dinako tsona tseo mosadi o mo maemong ona ao she arose molaetsa wa ka ke go mo go bodibora ba matsatsi a re phela mo gona. Would you please arise and take your position? The nation needs you. Sisera o bontsha tumelo mo mosading o bontate ka gantsi modimo o re fa basadi gore ba berekise instinct e ya bona e le botlhale jo ba bona bo le ponelo pele e ya bona e gore a thuse wena gore o nne se o tshwanetseng go nna sone mo bophelong. E kila re Abrahame le Sara ba jewa ka gore ngwana o Ishmaele o e seng wa ga Sara a tsamaye. Abrahame a re ga ke tla tsamaya ke madi a me le ga e se madi a gago wena Sara. Modimo wa mora a re mo utlwelele tsamaisa mosimane o go e bala gape ebile a re modimo a ra Abrahame a re dira se Sara a se bolelang Abrahame a dira jalo. Re na le gore modimo a re fe basadi
ba ba nang le instinct le botlhale jwa modimo gore ba utlwe ko modimong ba re gakolole re le banna e ka nna husband o ka ne o dira le ene ko tirong e ka ne o dira le ene mo loagong o ka ne o dira le ene ko kereke mme a na le selo sa modimo mo gare le botlhale jwa modimo a utlwa ko modimong potso ke gore wena o le wena o le barak o file mosadi o file Debra gore a go tsholetse a go phagamise a enhance pitso ya modimo ka botshelo ba gago a go thuse go lwa dintwa o difenye a o amutlwalana go a bonela gore ntwa e Israele e le baneng le yone o wa barak e le moeteledipele wa na ka sky wina ka boyena wa amogela re ga o sa tsamaye le nna ga ke tsamaye o wa Debra gore ee ke tla tsamaya le wena Debra o na ka seka a lwantwe a e fenya a le nosi na tlhoka lesolele mme lesolele le tlhoka mosadi o gore bagaetsho setšhaba sa etsho banna ba tlhoka basadi basadi ba tlhoka banna ba bannye ba tlhoka ba bagolo ba tlhoka ba bannye botlhale jwa phala bo phalaneng ga re ka emisa go lwana ka di-gender tsa rona ga re ka fokotsa pride le ego re berekisana jaaka setšhaba se le nosi re ka wina dintwa ra fenya bo corona ra fenya bo HIV ra fenya tlala ra fenya tshotlego ga re ka tshwaragana ra nna seopo se le sengwe o wa Debra o re bitsa lesolele le o re a tle fa ke utlwile ko modimong o le gagane watla ga fetso o tla gore mme tsamaya le nna ntwo e ngwana Debra ga o sa tsamaye ga ke kgone ko ntle ga gago le wena ga o kgone ko ntle ga me ke bitsa bakutlwisisano tshwaragano tirisano mmogo mo gare ga tšhaba sa rona re le segolo-segolo re le maAforika Borwa go mosadi o mongwe ko tlase gate ke Jaele re tlhatlha re bua re feleletsa ka ene Jaele o bebile a re she is a Kenite ga ke tlo nna sebaka foo she is a Kenite di-Kenites ke bana ba ga Jethro Jethro ke rrago Zipora mosadi wa ga Moshe o Miriam le Aaron ba ileng ba khwira ba gana ba re ee o nyetse ya mosadi montsho how can you marry a black woman e le gore Jethro o be go ya ka baby e le ngwana ga Ketura mosadi wa bobedi wa Abraham mme le batho ba bantsho Jethro bibere the Kenites ba ba phela jalo le maIsraele Jaele o lwang nto ye a efe ke mosadi mme ke mosadi wa motho montsho go ya ka bibele ke tlhalosa gore le merafe e tlhoka go tshwaragana e berekisa ga re ka tlogela bose morafe bo re kgaoganya ga re ka tlogela gender e re kgaoganya ga re ka tlogela gore status social status le borutegi le bo sa rutegeng bo re kgaoganya re ka seke raga setšhaba ebile a ka robitsa lesole le re ga o sa tsamaye le nna ga ke tsamaye ga ke se ke utlwe monna a re ga mosadi a sa e le nna ntweng le nna ga ke there was something special about this woman but what is more special is this man realizing the qualities in this woman wa tla re fe basadi modimo re ke re palelwe ke go bona gore ba na le dilo mo go bone tse re di tlhokang tse re ka sekang ra kgona sepe ko ntle le tsone tse re ka sekang ra fenye dintwa lesolele ga fetso fenya nto tla tlotlomadiwa a tsholetswe e kare ke ena mme tota a fentse ka botlhale le moya wa seporofeto wa mosadi o o ira yang ga mosadi ga modimo a go file batho mo botshelong ba gago ba ba nang le dilo tse o di tlhokang gore o felele o nne motho wa ka nnang se o tshwanetseng go nna sone sengwe se re se ithutang ka bonako ke gore we need each other motho ke motho ka batho ga o seka ke wa ikaega ka ba bangwe wa utlwelela ba bangwe wa nna wa sheba gore o ke mosadi o ke o montsho o ke morafe mangmang ganka ke ka utlwa sepe mo go yena o tla seke wa wina di o tla latlhegelwa ke dintwa mosadi a go file ba modimo a go file batho ba go thuse go fenya bibele ya kayare musadi o arose in a culture that is dominated by men. She arose, became what God wanted her to be despite the circumstances, the oppression of the time. Bibele ya kayare ubitsa monna o monna o a mutlwa monna o ibile gana ditlhong tsa go mara are ga tekate ka o ina dintwa o stay ke a go tlhoka o le ene ga gane go na le ba bangwe ba modimo a ba fileng dilo mare ba na le mokgwa wa go gana wa go ikgantsha ga ke ntweng ke tla bona gore o tla fenya ke se yona ke tla bona gore kereke e tla tswelela pele ke se teng na ke tla bona gore um botsholwanyana ba gago bo tla fetogang ke ga ke ntwe Deborah Bibele are and Deborah arose and went to war together with Barak. We need each other. That's my message. And Deborah arose. We have already said, believe in what God has deposited inside of you, what God has imparted inside of you. Arise. Don't look at the circumstances. Look at your God and realize the magnitude of your calling and act accordingly. Don't despise what God has deposited in you. Remember, hore, your past should not determine your future. Remember, hore, modimo o ka moteng ga gago, o go godimo ga maemo a o ikreyang o lebane le one a ganetsanang le se modimo a reng o tshwanetse o nne so. Ga ya ko pele temana tse Bibele a re mosadi o wa Deborah o raya o wa wa baraka are me o ne o itse gore kgalalelo Bibele e re bading the credit kgalalelo ga ene ya ko go wena e tla ya ko mosading ya go wina ntwae ke ba tlo e fetsa Bibele ka e re ga rialo o raya Jayele. Jayele ke mosadi o le re Bibele ga ntwae fagile sesera a tshaba ya re sisera a tshaba a tshabela kwa ga Jayele. Jayele ya re mona a re tlela ka kwano rra tlela ka kwano tlela ka kwano Bibele a re a tsena ka mo tenteng Jayele o a mutla gore ke mosadi fela o nnetseng ko gae ke mosadi fela wa senang maemo ke housewife house executive o innetse gae ntate o ile ko ntweng o innetse gae jaaka base ke mosadi fela wa sa reng selo ebile ke mosadi ka nako o ya motho o montsho ke tse ka re bana di-canets ke bana ba ga Jethro e tlhalosiwa gona mo chapteng e re e badileng e o re tsamaela ka kwano ntate tsamaela ka kwano Bibele a re ga a fitlha re ntsheeletlhe metsi ke nwe Bibele a re ga a mo fe metsi o mo fa maswi wa mo thenta wa mo tlhokomela wa mo lokisa wa mo ritibatsa o mo dira gore a iketle o berekisa bosadi ba gage gore monna o a relaxa a iketle a se ka nna felt ga re mphe metsi a ree ke tla go fa maswi re Bibele a mo khurumetsa ka kobo a re iphitlhe ntate iphitlhe so se ke se ra se mosadi o kana ga re ana o mo ntong e e seng kana ka sepe mere ga a lwe ntwa e se nna ga a tlhoke bonna gore a wine ntwae ga a tlhoke dimasele le bonna o e lwa sesadi mme o a elwa o a e fenya o nna soft ko moseo o ya tlase ko monneng wa ikokobetsa ko monneng wa mo seva wa mo direla wa mo ministerela o ga a mo fe metsi o mo fa maswi o mo fa kobo gore a iketle a ikhutse e re yaka bebele ga monna o a robetse fa le mosadi o tsaya bene ya tente o tsaya hamore o ikokotela motlhogong ya sellalomese e be tsene mo mmung ntwa ga e winwe ke le solele le go teng ke Barak a lenosi ntwa ga e winwe ke Dibora wo le wa maemo wa Jaja a lenosi gore ntwa e winiwe le ba 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 berekang ko di-kitcheneng ba tlhokega le ba 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 sa rutegang ba tlhokega le ba ba sa tsenang sekolo ba le ba ba sa tsamayeng ka dikoloi le ba ba senang matlo a mapila ba le bone ba tlhokega setšhaba sa etsho gore re wine ntwa e ra tlhokana barutegi le ba ba sa rutegang ba maemo le ba ba seng mo maemong ga re ka berekisana mmogo ra utlwelelana e re bibele aka a kokotela tente a bolaya lesolele.
It's three people in this thing. Mo profeta Deborah na ntsa reile ore are mme o itse gore ntwa e tota ga e tlo fengwa ke ya go fengwa ke mosadi
ka boammaaruri a kokotela pene mo lesole le ne le kgale le kgerisa Iseraele dingwagangwaga ke ntse ke re mo go wena ga gore taba gore o ko maemong CEO ko godimo a re berekisane mmogo ga gore taba gore wena ga o a rutega o mosala gae a re berekisane mmogo ga gore taba gore o mongwe o nna ko Soshanguve o mongwe o nna ko Ochatse o mongwe o nna ko Silver Lakes re setšhaba se le sengwe ga gore taba gore o mongwe ke motswana mongwe ke mopedi o mongwe ke moxhosa o mongwe ke mosou re setšhaba se le sengwe ga re ne re ka tshwaragana ra berekisana re ka aga tšhaba sa etsho la ga o mongwe a rekisa mothoko ga o mongwe a rekisa mothoko ga tsela le ena ke karolo ya setšhaba se le ga o mongwe a thethekela o mongwe wa batho ba ke ba itseng o ile a re a tuka koloi e setšha ya re a tuka motho o a robalang mothoko ga koloboroto a tsaya metsi a tshela koloi e a ntsha monna o mo koloing a boloka botshelo ba gagwe se re se balang fa ke gore ga gona wa nyatsang o mongwe tšhaba sa Iseraele ba tshwaragane ba berekisana ba fenya ntwa mmogo ga re tswale ke batla o lemogetemana nngwe ka ke mo verse 23 ya re that day God gave the Israelites victory over Jabin the Canaanite king ga ire Sisera ga ire Debra ga ire Jael ya re modimo a fenya ntwa a ko lemogase modimo sebele sa gagwe ga a fenya ntwa ka boyene ka go folola go kolo godimong a lwa le Sisera modimo o tsositse Debra modimo a tsosa Barak modimo a tsosa Jael modimo a kopanya batho ba ba tswang mo mafatsheng a a farologaneng ba bangwe le banna bangwe le basadi bangwe le bahumi bangwe le bahumanegi bangwe le barutegi bangwe ba saru bangwe le ba le ko godimo mo setšhabeng bangwe ba le ko tlase-tlase mo setšhabeng modimo a kopanya batho ba a lwa ntwa a fenya ntwa ka batho ba
Dibora arise your nation needs you re phela mo mathateng mo matsatsing a boima matsatsi a bofelo tšhaba sa etsho se tlhoka banna makgowa bantsho go tshwaragana ba rutegile ba ba sa rutegang go tshwaragana ga gona selfishness mo ga gona self-centeredness mo ga gona ego mo ga gona tribalism mo ga gona racism mo ga gona gore wena e le gore o mang nna e le gore ke mang botlhe ba dirisana botlhe ba tlhomphana botlhe Debra ga a leke go nna moeteledipele ko ntweng o tlogela Baraka a tsamaya ko pele ena a gakolola fela a latlhela botlhale fela a utlwa ko modimo a latlhela botlhale a tiisa a tšhera masole a ga balwana ba
we need each other o ka se kgone go nna se o tshwanetseng go nna sone ga o sa berekisane le batho ba modimo ka dinako tsotlhe Sisera ga a nna Sisera fela unile sisaraka Debra, Debra Hanna Debra, unile Debraka, Keraka Barak, Barak, o Jaeli, o Fabar Bibilar, Jae, Barakat, and a Koho Jaeli, Jaeler, Tako, when some to O Matam, O Makrea Ashwili, Avalay looking Musadio, Teroyaga, Mobile Zatim Lahumpi, Nikore, Banaki di Kuzana, Patloka Bodebra. Se chaba se senyegile se bodile se tloka batho ba ba sebete se tloka ba rapedi se tloka ba gakoludi me ga gono se tloka batho ba batsong ko modimo ka re ke modimo a re ileng Deborah ra ba ra go re ka re a dire jana mmolelele gore ke mosadi a tla winang ta eo mme o mmolelele gore nta eo e tlile go fengwa nna ke di modimo ke lwana la Israel mme ke le modimo ga ke ne ke fologa le godimong ke tlhoka banna le basadi ba ba ka nnang le tsebe go utlwa ga ke laela go dira jaaka ke laela bommetlhe bomme bommetlhe ka 1956 bomme ba ile ba ema ka maoto e re bebile basadi ba e tshwara ka mafogale ke take setso sa rona se re basadi ba e tshwara ka mafogale re tlhoka bo Debra ba ba ka rapela ba rapela ba ba ka rang puso ya rona ba re he modimo o buile modimo a re tlhoka basadi ba ba ka rang moruti ntate moruti gape modimo o boletse modimo o rile a re basadi ba ba ka rang ntate mogae ba re e go thata ntate mme ke ne ke tsogile ke rapela modimo o buile le nna a re jana le jana gore tlhoka basadi ba ba ka rang bana ba re ngwanaka modimo a re ke gore jana le jana mo seemong sa gago o tla feta tia ngwanaka modimo a re o na le maikaelelo ka botshelo ba gago. We need women who can hear from God, women with wisdom from God, boldness, courage, bravery from God. We cannot make it without the Debras of this time, but we need into because no hona le Debra ka dinako tseo ba sa le teng botso ke gore wena Debra, do you believe?
Become active, active in faith. 657 AM, 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer at radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Radio Pulpit's Facebook page makes you more a part of the station than ever before. Now you can give your opinion regarding our programs or even contact your favorite presenter. You can get the latest news and existing programs and communicate with other listeners. Come on, let your fingers do the talking on Radio Pulpit's Facebook page. It's interactive and dynamic. Just visit facebook.com/radiopulpit.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.